Oh, Mechi mali na nazipana. Aki kebo na nazipana. Omena nipona. kalachi bona nazi kwana ibeji mari bona nazi ana asuzi bona nazi kwana ndi barafu ya neme fashion zukula
umilipo imubano neme.
Sendike, I'm born in a new world.